General, the sound. Serious unaweza, ikiwa na emi na furai. Ikiwa na wezi na pressure, najua kila kitu iko fine. Hata wote wakizuza wabunge wakomenta baki na wewe tu. Bala menitoa ni bali umeninua miuka niweka juu. Hata wote wakizuza wabunge wakomenta baki na wewe tu. Bala menitoa ni bali umeninua miuka niweka juu. Nikiwa na wewe sioni aibu, kwani wewe tena kwangu tabibu. Nikikosole nitashukuru, najua ipo siku utajibu. Unasumbukia maisha yangu wewe, unasumbukia familia yangu wewe. Shakupata, wacha kwako ninone. Shakupata, penzi lako likole. Shakupata, wacha kwako ninone. Shakupata, penzi lako likole.
Shakupata, wacha kwako ninone.
Una mambo mengi ya ajabu sana. Umetenda mengi makuu sana. Every praise I give it to Jesus. We pekee wastahili sifa. Penzi lako lina mwisho ni forevermore. Every praise I give it to Jesus. We pekee wastahili sifa. Penzi lako lina mwisho ni forevermore. Nikiwa na wewe sioni aibu, kwani wewe tena kwangu tabibu. Nikikosole nitashukuru, najua ipo siku utajibu. Unasumbukia maisha yangu wewe, unasumbukia familia yangu wewe. Shakupata, wacha kwako ninone. Shakupata, penzi lako likole. Shakupata, wacha kwako ninone. Shakupata, penzi lako likole.
Shakupata, wacha kwako ninone. Shakupata, penzi lako likole.